When I swallowed up, when I knew me, when I was a what I live for, I lose a jam when I'm fufu. Teka mukiseri yaguteka wowe bamvumira mazima lwakera nalulagira nti lwangera ebintu byachuka emimwa gy'abangi yagisirisa nga mviriddeyo Katonda gwe bambuza n'olwaleero njagala ndabali na kyagamba wabanji bene ninyaza masekati gebigambo kati njagalo la belelo ntio mukisa guva jali teri muntu alina chikambo chisobola kumenya mukisa guli bwelukera nasima anti lulwera ebintu bichuka, ekintu chituka nga ingidewo Katonda omutegera ensi n'ensi zichuse mitwe kululwa omu